ZLettuceMusic.com.
Zack Man Freestyle School of Bass One
Highness Tracks
Dwali V Papa. Listen. Tuwafuna nikachitike, wafuna chape wakanishike. Menangu wafuna nipalauke. Siwanga nipase kolona kewa nepuwa pintu fika shunguluke. Walanse kati haa sunga tambike. Ndiwe radio munduanga sunga tambike. Dilevo mfuwa ineshaka fike. But still I know ni zaka chitika. Itaye munduanga osapanika. Nipeka kulesa kakawalika. Nda believe wanga zuwa ni zasanika. Mwini pita mwini mumatika. But still ni pushinga ni zaka fika. Unanga ni dande sarapuka. Hey season ni andia kukontoka. Osaka la saka yewe paru saka. Kelefe tinkana kuturu kusha. Munga ni waku the future pusha. Basi oro wose wakai shusha. But today ni mozi wazaka chusha. Pamaki ni voko ni kuti. Kisha hivyo na lande feste mungi wukisha. Never trust umuno waka kufanisha. Wai miti mangani malasha. Narikwata mabasta mulete shapa. Maene mezose mewailasha. Tuali peno filimba tulefikosha. 23 hapa na ingira. Uwandi ne muguru ena talala. Okeleka ningene mwona so. Nifuna muzio wai nipaya so. Ene before na rapa nipaya ro. Gafuna bifu mpura lipo. Mukaleta omozi is going to fall. Unanguza mchua hapa kwa sina so. No time to waste hapa ili so. My life so is nini na mako. Na bola kuyanka gas is my blow. Ativandu wafuta wafuna masho. Boys Zack Man, El Chapo Junior, Bapex, Boy Tyler, King Cobra, Groovin, Ken Kaunda, Omen Yura, Big Zero, Hancho 2, Speed Safe, Terebo, Jen Chunga, Navaliwa, Pachan,
Calorie from Z Latest Music.